baby, oh, sikia, my dear, nakwambia, leo narudia, kukupenda, nakupenda, pia uenda, wanipenda, yani saa, nimekubali, kwa yote, nitasubiri, oh baby, oh, natamani kusema no, wataka kunitoa roho, najikaza kikomando, oh, oh dada mina. Ewe Amina, Amina wendo roho ya Amina, mengi nasikia Amina, nashindwa kusema Amina, kila aina ya bwana unanichanganya na wengine ndugu za, halafu yule pacha, halafu ndia, nakupenda pia ndia, nimekurizia Amina. Warisema kizuri ndo chenye dosari, leo nakubali kwako sina hari, nakupenda kweli ila niambie, oh, Amina viru menini, hivyo unanipenda kweli au sikufikishi safari au bado natafakari? Amina niambie, oh.
Kishizi, venja chizi.